Yeah. This one goes out to my favorite girl. Love you more than diamonds and pearls. Check it out. Mama, you're my angel when I'm calling. Amen. There's no other one that cares for me. Amen.
Masiwaya mama Nibora. Masiwaya mama Nibora. Masiwaya mama Nibora. Masiwaya mama Nibora.
I cannot do this. You're seeing me cry, you're seeing me laugh. All the time that I met you had you there for me. You never took a step, mama know you happy. I'm gonna be like it, mama say you mad it. Nakuhitaji, mola wangu, mama wangu. We ni moja katika wote mkombozi wangu. Siku zinasonga mama kuwa salama. Najua na jali, shinda na raha.
Dear mom, you can never give up. You have us by your side, so be strong and carry on.
Maziwa ya mama ni bora.
Akila kutu.
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 Mama, moyoni mwangu nafarijika na tamani. Dunia ni kupe zawadi venye thamani. Wote mina kwahidi kama ulinilea toka mdogo. Sasa nimekuwa.
Dear mom, you can never give up. You have us by your side, so be strong and carry on.
Maziwa ya mama ni bora. Maziwa ya mama ni bora. Maziwa ya mama ni bora.
Akila tutu.
Maziwa ya mama ni bora.
Akila tutu.
Unajiuliza barabara zangu, sija sawa mafunzo, mama sitangoja kicheko. Watajua mwanga itakula giza. Bado sijashiba kwa mashaka nazo. Nataka uwe njema, uwe salama. Mimi na we mama, safari bado ndefu na mini. Tutafika malipo, sija kulipa. Sitazira mpenzi yako, atokiwa mlema, atokiwa chongo. Ulinipenda bila neno mama, ulinipenda. Wengi criticize.
Yeah, mama.
Need
you, mama.
Dear mom, dear mom.
Love you, mama.
Can never give up.
Need you, mama.
Have us by your side, so be strong and carry on. Dear mom, dear mom. Can never give up. You have us by your side, so be strong and carry on.
Mama love was right there from the start. Teach me to creep and she teach me to walk. Guiding and letting at the middle of the dark. My love for you, mama, will never part. And the only one, mama, may hear my cry. Whisper in the night, what a sweet lullaby. She said, spread out your wings, son, go and go fly. Maziwa, yeah, mama love never dies.
Dear mom, you can never give up. Have us by your side, so be strong and carry on.
Maziwa ya mama ni bora.
Akila tutu.
Love you mama.
Akila tutu.
Need you mama.
Dear mom.